nuka. Ndio pote na pombe na msuka umeshuka.
Umeshuka
nipe kizingilado, tembe za kizingilado.
Umeshuka
keki imeshuka, sketa nipe toti ipande.
Umeshuka
tucheze ngoma ngoma na masela mpaka keleweke.
Umeshuka
yango master we back, we yango master we back.
Aminahanya nikushika tama, taonyesho vipi nitacheza drama. Nusu nusu atakama, bora za shosho tukupatikana.
Iyo haitaleta mana kama mjambere utakosekana na na.
Ino ngoma haitapana, na kama niko soba haitowezekana na na.
Suko meshuka, steam zote tulupika zimeshuka. Tulitani mmefika na mezinga, kumbeba kapu matupu tumetuka. Ini ngoma ya stare, tutarigori vivi bila mjambere. Tulikuwa juu sasa tuko down, na shangani vipi tutashika nare.
Anja kuja na pombe na msuka umeshuka.
Pula 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 pula.
Na sielewi kama leo itanuka. Anja kuja na pombe na msuka umeshuka.
Pula 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 pula.
Na sielewi kama leo itanuka.
Umeshuka
nipe kizingilado, tembe za kizingilado.
Umeshuka
keji imeshuka, sketa nipe toti ipande.
Umeshuka
tucheze ngoma ngoma na masela mpaka keleweke.
Umeshuka
yango master we back, yango master we back.
Hapa kwenye mziki na gambe, eme tukonge siya zipande. Zidi kutembeza vikombe, wezi kuwa down mjambere utembe. F.R.A.
Ongeza drink, mezuke meshuka. Kila kwena blackout, nota mtarira sasa. Ujiwote kima, muda mzuri tuliwapa hawa kushuka. Tango we bet, we light up the fire. The original we umekuja zero. Nispe matanga nilithani we ni hero. Kumbinawe umekuja zero zero. Emi narudi, naenda kuchinji euro.
Njapete na pombe na mzuka umeshuka.
Hey wana!
Umeshuka
tibiani business TBB lengo ya kikosi.
Umeshuka mfali dogo bichi na maji kule kule. Umeshuka
sema mitajia
shale madame tempo master teme teme tu ya gite soto ndendio maskani.
Awa simply na boti liderapa mchuruz.